za wansi ukatebe no nyinyonyola ubugambo bw'omukwano bw'oyogera obukambwe samanyano ya denti muliwe chama na ye natula wansi nefumitiriza olulenzo olutolu n'olungambyo obugambo nasitukira muno nenulumba chokanga chisuja chomukwano chechinkubye meme sembereno fetu bale wamagwe chuka mweno fetu nyenyemu amensara veluma kawanyige wamagwe mukwano gafe gulumya banji Kukakana Bigamba bugambo tamala Tukole likora Sedusa Eyampa yampa Emiti majiku ilakumbu Hey Wetu sanga tusachimu Wabu wabu gaga ye ye Mubavu ye ye Kabu wabu rade ye ye Atanja bulire to me.